akwatidde ekibiina ky'ebyobufuzi ekiri ku ludda oluwabula gavumenti ki National Platform Bufunze ki Nuupu Bendera okuvuganya ekifo kya pulezidenti w'eggwanga ye Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ali wano mu kibuga eky'omu Jinja asookedde mu bitundu ebyewalukuba bw'atyo n'akunga abantu b'omu kibuga Jinja okuvaayo balonde era bawagire abo bonna bonna abakwatidde ekibiina kya Nuupu Bendera mu kalulu akabindabinda ak'omwaka 2026 okusobola okuzza eddembe mu ggwanga erya Uganda erya buledda wamu n'amateeka agabuledda. Kyagulanyi era asabye abantu obuteetiririra olw'ebyokwerinda wamu n'ebyo ebyayogeddwa ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda mu ggwanga erya Uganda Simon Byabakama nti oluvannyuma lw'okuba nti mumaze okulonda mwenna mwabulira ebifo we mulondedde mu bunnambiro. Kyagulanyi bino abituuseeko ng'ali walukuba Maseso olunaku olwaleero mu kampeyini ze zaasookeddeko ddala mu kibuga eky'omu Jinja.
Esonge kulu, jenja kala mumanye abana bebe soga, tetuina dembe, tetuina kusoko kola, kukotize dembe ya fe. Na akaliru kafe, kabirene umulamua, abana yuza na mberenga mumu salawo, kukumane banga tenis, bulira sire, bebe mukena ni mulonda, bebe mukena kumulonda, bateka umu tumula ya kumulonze. Jagalo kubategeza, echo musu vile chuchusa, jesonga luati, waze no umulamua kwa protest vote, okusoke na tala, muli uli na wana, kwa kakwa muli, kumane kulonda tovahu, mauli ndebi yaba kamanga batisa tisa. Gaulia na wei songa batisa tisa. Gaulia damuli anga batisa tisa. Abobo nate mubesika. Ate baba gamba vyo nate vina makuru. Kuganga tumanyama teka. Zendiloya. Zawari musango gogo ziza.
Kyagulanyi ali mu bitundu eby'empomodde wakwolekera ne wakitako oluvannyuma yolekere mu disitulikiti eyeyiganga gy'agenda okuba nayo olukungaana lwe olwagagadde olumutuusa mu ntebe ennene ey'obukulembeze obw'eggwanga. Ebyo nno ng'obitadde ku mabbali.